from Australia to Nigeria. Salama ya akusinga.
My God.
Engeri jo ya mpala enkuba.
Oh my God.
Wakane wankube mikonsure kuchawa.
My God.
Engeri jo ya mpala enkuba.
Oh my God.
Wakane wankube mikonsure kuchawa.
Yeah. Awaya inuane nesivendi tubana. And the young girl, baby, got no mukwana. Get the put while they got to get with to call your Monday, get to head on my banana. Yeah, oh, yeah, wow, nyamwana. What a pasilero, nyanga hakana. Twende ka when you would tire navana. Get the cola na money, nanga ula kashanana. My baby, enza kusana. Jakutwale waka baby, dogana. Duvere wa munga, tuli mukasana. Oranjoro kanyikuba chese nirem sindivu anavisuba sindu kuteba na manga uli ya nyamutuba tuambale trende na uhao mokwali uba.
My God.
Engeri joya mpala enkuba.
Oh my God.
Wakane wankube mikonsure kuchawa.
My God.
Engeri joya mpala enkuba.
Oh my God.
Wakane wankube mikonsure kutanze.
Bebe nga kwansire ni wenga ronda ya
singane hand baby.
Chimbe ya kashoya awaka kwanza na baby batiko kufaya kutindo wili ya bu baby wili na mkwaya.
Oh
ukani kwele na mtrimba tra makwaya.
Wow.
Mubanjiri ngire hawe ya mbalereya ukanze rinyia na ngangabia reya oranjuri tu baby tulukole rugi haya okuwea waunge kongere sharanga chuse nire mzinga na uti ya mafaranga.
Alive.
Ewa shiyo ukendi ya ukendi misanga kundi baby ukani kwele na ngeri sanga. Choka baby nawe.
My God. Oh my God.
Wakane wankube mikonsure kuchawa.
My God.
Engeri joya mpala enkuba.
Oh my God.
Wakane wankube mikonsure kutanze.
Nobunyoni wabiri kwa habu vya wawo. Gaumayani wanene wakabu wanao. Bambiti ya baburu tinanji wawo. Kundi jefu na utraviri tomukao. Yeah, ni wajisembo chomutima. Mwavinga kwanzi wanyuko kweri tima. Tukawa surao miwa vimbia matrema. Ngwelele bibu ya bibi ngende kusima.